Papa Sean.
Mwaka huu ivewa tu, baraka tu, neema tu. Mwaka huu ivewa tu, baraka tu, neema tu. Favor on me, blessings on me.
Kila kona
kona
ataniponya nitapona
pona
itakuwa sawa kila kona
kona
mkono wake nitaona
ona
itakuwa sawa kila kona
kona
ataniponya nitapona
uona
ndani
ona
umwaka mtani
sikia
this is my year this is my year umwaka mtani
ona
umwaka mtani
sikia
this is my year this is my year yeah yeah
This is my year. This is my year.